Backup vocals, come go with me.
Dum 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 be doo be dum 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 be doo be dum 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 be doo be dum wah 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 dum 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 be doo be dum 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 be doo be dum 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 be doo be dum wah 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 wah. Seven of these. Dum 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 be doo be dum 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 be doo be dum 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 be doo be dum 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 be doo be dum 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 be doo be dum 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 be doo be dum 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 be doo be dum wah 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 wah. Never. Come, come, darling, come into my heart. Please don't tell me you'll never start. I need you, darling, so come, go.